ministry of nice wa kubyo bulimi n'obulunzi mu gwanga eri mukawefu okuyiga ensimbi obuwumbi 75 n'ekigendererwa eky'okwongera okusitula ebyobulimi okwetoloola eggwanga lino. Okusaba kuno okukoleddwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byobulunzi Bright Lwamirama bw'abadde alabiseeko eri akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku byobulimi nga kano kakubirizibwa omubaka Hope Grania Nakazibwe. Minisita Bright Lwamirama era ategeeza nti singa ensimbi zino ziba zibaweereddwa kijja kuyambako mu kugaziya enteekateeka y'okugaba tulakita okutuuka ku kiruubirwa kya minisitule y'ebyobulimi eky'okufuna amatulakita agawera ddala 175 buli ggombola ne tulakita 3 buli mwaka okumala emyaka 3 saako ne tulakita 10-18 nga zino zigenda ku buli muluka. Minisitule yanjulidde akakiiko kano nti mu myaka 3 egijja gavumenti erina enteekateeka y'okuzimba enzizi ez'olukale eziwera ddala 5 ziyambeko abalunzi mu bulunzi n'okufukirira ennimiro zaabwe.
Construct 500 communal dam and individual valley tank for livestock watering and irrigation systems. Establish 300 solar powered irrigation system for farmer groups and also provide small scale irrigation equipment for farmers and farmer group. Complete construction of the 5 large scale irrigation scheme and this is estimated to cost about 200 billion. Expand the tractor scheme to reach the ministry target of at least 175 horsepower tractor per sub-county and 300 tractors per year for 3 years and at least 118 horsepower tractor per parish.